It's bad trees. Aha, sitaki ambiwa. Venye, huboy ni mshap. Sunajua. Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle. Aha. Kuhustle on Lucas on the balcony. Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle again.
Hustle on Lucas on the balcony.
Nilichopo white collar na siku choma na sola.
Niji nice
na Coca-Cola. Sio kwa kupiga roller. Niwe juka cup mula. Uwai mafans
Angola.
Ni drive Toyota Corolla.
Siku operate Motorola.
Sasa niko juu ya trailer.
Kazi kutafuta hela.
Kijungu jiko kuishi na hema.
Toka kijiko huku na hema.
Jumi sina pa kulala. Home mini day scholar.
Mosquito ndo marela. Mara kushikwa na malaria.
Speech kitu mina sema. Hip hop ndo na tema.
Speech kitu mina sema. Hip hop ndo na tema.
Hip hop ndo na tema. Tema.
Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Aha.
Kuhustle on Lucas on the balcony. Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Again.
Hustle on Lucas on the balcony.
Majama hunita hoka jiwa tinauza mogoka. Dosi na mfuko nmesota teke na toroka. Badu nafuato na wakora.
Midadu kani na kopa sina doi ya kulipa.
Nashikisha bling yangu ya koko. Kuenda church na ogopa junafia kuokoka. Pastor hunita broker. Mini hustler si rasta na si gangster.
Mabeshte hora na viper.
Maisha ngumu kaya sniper wasaliti na matraitor.
Nima traitor, nima hater. Nimesema na
nitasema, nitasema, nitasema.
Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Aha.
Kuhustle on Lucas on the balcony. Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Again.
Kuhustle on Lucas on the balcony.
Hata kama nilifail CPE. Sahizi chenye nafanya
CPE.
Sikuwaga na mbuti CSE. What I knew siwezi pata E. Nimechop tangia ECD. Mpaka sasa nina PhD. Na grow fat madai na kula DAP. Sina dom fukoni mangiri na maji. Na kula daily na nywa maji. Kahawa kwa mag iongeza mayai. Sinaga job ofisi but na vata E. Mini MC na kazi ni MIC. Na vaa suti na misi VIP. Misi sonko but nina DVD. Watoi wana laptop mini na VCD. Uwa sihanyi, siogopi VCT. Na ishi kwetu nyumbani na ito IDP. Mabeshte wote ni meluse, RIP. Still nina hopes, uwa kama RVP. King Kaka, JNA, CMB. Situ hustle, uwa seya, ama VP.
Ama VP, VP, VP.
Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Aha.
Kuhustle on Lucas on the balcony. Hustle, hustle, hustle. Your spirit ni ya kuhustle. Hustle, hustle, hustle. The spirit of a hustler. Everybody in the battle.
Again.
Hustle on Lucas on the balcony.